hello
walaal
wa wax iga caawisa lambar sideedka balay saxab
xageed tagtay
dhagax buur
xarunta tagi wala xarunta dhagax buur
ma
la shaqeeyay markaa iyagana ma shaadeeyay
hay